This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Alright, ke mphulaphula sekhaya xa ixesha ngomizuzu ilishumi elinesibhozo ibethile intsimbi yesixhenxe usaphulaphule iRadio K Pulpit 7 to 9 a.m. Siyafumaneka ke napha ku-www.kpulpit.co.za. Sikhona nakufacebook bethunana at 729 kpulpit, kutwitter at 729 Cape Pulpit. Malusi kandimande esithi woza Thixo wethu. Ke na ke usondeza phaa kuye ke umama Thomas. Ndinethemba elikhulu into yokubana siyamfumana. Molo meme khaya.
Molo futhi anele, molweni kuRadio Cape Pulpit.
Ninjani namhlanje?
Siphilile kakuhle enkosi, semhle uThixo.
Ngiyabulela. Hawu nkosi yam. Usisikholeke bengenile phaa esithi yehla moya oyingcwele.
Aw, siya.
Yehla moya oyingcwele. Usebenze apha.
Usebenze apha.
Nanga umalusi ngoku esithi naye woza Thixo wethu.
Siyambiza uThixo.
Mama mandithatha izintambo ndizibuyisele kuwe. Ndiyayazi into kokubana ubhizi ukude nekhaya. Kodwa you will never be busy for uRadio K Pulpit. It means a lot. Lonto leyo kuthi. Mandithathe izintambo mem ndizize se apho kuwe.
Ndiyabulela futhi anele ifavor uzawundenzela yona kule 10 minutes ishelikile sinayo. Kuba xa usiva ngathi andisondeli ku-amen, uncedise ngo-amen.
Amen.
Unkhumbuze njengo-amen futhi anele. Uyawuthi wawuthi amen, ndisondele ku-amen.
Amen. Ndiyabulela ke mama,
sakwenza njalo. UThixo, uThixo ngumdali onguYehova oyinto yonke kuthi, our shepherd osilondayo. Ngoba ndikule ndawo yase-KZN sendingenwe sisiZulu, uJehova uyasilonda. Nkosi yam, Nkosi yam, ubonge ngamaxesha onke ngezinto zonke. Nango sesilonda namhlanje uyasikhumbuza, usibuyisela kwincwadi yendalo, incwadi yemveli. Uthe namhlanje sibonisane ngoGenesis chapter 32 xa sizawuthandaza. Sibonisane ngoGenesis chapter 32, siqala kuverse 24, ndawukhawulezisa kakhulu ukuyifunda. Siyophela ekugqibeleni kuverse 30, sawutsiba nje ivesi ibenye kuyo. UYakobi wasala yedwa, kwazamana indoda naye kwade kwathi siphiphu ukusa. Yakubona ukuba ayineyisi, yachukumisa usikotyana womlenze wakhe. Wancothuka usikotyana womlenze kaYakobi ngokuzamana nayo. Yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki ukundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Nguverse 26 lowo, undilinde kuloo ndawo. Yathi kuye, ngubani na igama lakho? Wathi ndinguYakobi. Yathi igama lakho kawusayi kuba kusathiwa nguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa sibe kuverse 30, yamsikelela khona uYakobi wayithiya loo ndawo igama eliyipeniyeli kuba wathi ndibonene noThixo
wahlangula umphefumlo
wam ngathi khapha ilanga ukudlula epeniyeli ethingcela ngomlenze wakhe. Bakhonzi zithandwa kule ndawo kaverse 31, mandime sibonisane ngento ezintathu kule ndawo sifunde kuyo. Kuverse 26 uthi yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki kundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Akhona amaxesha to wrestle with God, akhona amaxesha nibuza nimibuzo noThixo back and forth, ping pong. Kufane noJob ngenye imini exakene nezigidimi, emva kwesinye isigidimi sizomxelela iindaba ezingemandanga, waxakaniseka kodwa emane ziphulula. Athi yena ungumhlawuleli wam, uhleli yawusukeme phezu kwethulu lomhlaba, andihlangule kodwa iphinde ibuye intandabuzo ngoba singabantu. Iyabuya intandabuzo sawungena ekuxhinenekeni, sawungena phansi koxinzelelo njengoxinzelelo esilubonileyo ku-2019 no-2020 bakhozi. Sangena ku-2021 sicinga uba kuzaba ngcono, sade sathi Thixo uyahlangula, kanti kuse-eli
senyeleni. Yes, ma'am.
Sisezawuthingxela ku-2021 yathi igama lakho awusayi kuba sathiwa uNguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa ayathinti somagama emveni kowuphumela ezintweni. Kukho abantu ebebengene bengootshatileyo, bengoo-couple of the year, baphumela kwelaa qala ku-2021 bengabahlolo nabahlolokazi ngoba liyatshintsha igama. Uzawudlula endaweni, xa udlula esiganekweni kunabekho umahluko kuwe. Abanye batshintshe bangosi sisimakoti. Banye bathinte bangosisimakoti, abanye bathinta bangosithembu, izinto ngezinto esizifumeneyo emdeni kwesiganeko. Ndiyafuna oba uzifuna oba ubanake wena igama lakho litshintshele kubanina wena igama lakho. Igama lakho litshintshele kubanina elika Yakobi latshintsha, watshintsha igama oba nguSirayeli. Kanti iblessing yeza emveni kwegama elingusirayeli. And then yamsikelela khona uYakobi, wayithiya loo ndawo ukuba ligama elipeniwela. Kuyilibali indawo yesiganeko, awuyilibali indawo verse 31, awuyilibali indawo odibene kuyo nelanga lathi khapha ilanga, ngoba ngesixesha besajijisana nesithunywa, ngesixesha besajijisana nendoda engenagama engu-anonymous, ngesixesha besajijisana nokufa, ngesixesha besajijisana nesigulo, ngesixesha besajijisana ne-abuse of drugs and alcohol in the house, ngesixesha besajijisana ne-failure. Uthi sowuyiqalile into uyibona ubi nenkrazimlo iske ingene, ubumnyama bungene phakathi ikubhide into phakathi endleleni. Ngesixesha usajijisana ne-state of confusion, itshintshe indawo igama layo, nayo uyibize ukuba yipenyeli, ngoba ulibonile ilanga kwathi khapha ukusa. Kuyeza ukusa nawe usajijisanayo, wena usajijisanayo ungekaqhawukelwa ngusikhotyana. Ndifuna ukuthembisa le nto mntana sekhaya, kuyeza ukusa. Ndivela khona iinyawo zinotaka, bendikhe ndahlala ethokothokweni sobumnyama kwiminyaka emithathu edlulileyo ungenandibona, ngoba inkazimlo kaThixo ngaphakathi ibindikhanyisa. Ungenandibona uba ndiyasayinisa ebusuku, wena ulele andilelanga usukela ngo-12 o'clock ebusuku, ndilona ezinto ngezinto ndiyajijisana. Kuthi kosikhaphilane ngo-5 ndibulele, ndibulele ngubelungile, ngoba ndingaphakathi inceba yakhe, ngoba naleyo imini ndiphinde ndayibona. Kasikhaphilane indawo ndayibizoba yipenye, indawo besezikrakra liyatshintsha igama. Nankunaomi ngenye imini engena kumhlebo kamhombima onaomi, yagoduka ubuya utshitshisana, washiya zonke izinto, waselwa ngumntu wonke, waba ngumhlolokazi, waba ngumama oswelekelwe ngabantwana. Xa jika ebuyele khaya, xa bembona bembingelela bethi nanku yawunaomi, wathisana ukundibiza uba ndiwunaomi thini, ndingumara, ngoba umphefumlo wam wenze wakhala.
Oh, Nkosi yam. Yes, ma'am.
Utshintshe umphefumlo.
Yes, ma'am.
Ube rakho umphefumlo ngaphakathi kum, tshintshe nekhala le complexion le yobuso ngenxa yembandezelo ongene kuyo. Ndifuna ukunikela ithemba, kuyazukusa, kuyazukusa. Athi umbhalo lichule, a storm may endure for the night,
but joy,
tears may come in the night, ube manzi umqamele,
but joy.
I want to tell you this, but joy.
Hey,
but joy
Kosiam comes
the
in the morning.
The joy of Christ, it comes in the morning.
Yes, ma'am.
This is the peace that surpasses human understanding. Apo singakwaziyo thina ukuy understand, it surpasses human understanding. So asimelanga ukuthi we understand ingaphezu kwengqondo yethu lokwethu ukuqika. That is the joy that comes in the morning. Abantu bakubuza banjani nantombi, ingqondo yakho isebenze njani mabhuti, ingqondo yakho isebenze ngexesha beyazi imbandezelo ogqiba ophumela kuyo. Kanti uThixo ujonge endaweni ngawe.
Nkosi yam.
Uthixo ujonge endaweni ngawe, uYakobi usendleleni egodukayo. Uyakobi usendleleni egodukayo, uzihambise ngaphambili iinkosikazi zakhe zombili, uhambise ngaphambili uRachel, uhambise ngaphambili uLeya, ngoba kaloku uxakene nento woyika amehlo kabhuti wakhe awaba kuye yonke into. Waba nentsikelelo le yambala wemka, wasabela kwalabhani kunikwaninalume, wabuya, uyabuya ngoku, ubuyela ekhaya, ngoba kuzo zonke izinto zakwenzeka ukhumbula ikhaya. Yagoduka Yakobi akene noEsawu, uyayiyoyika uba uzamthini noEsawu, ngoba belingqumbo yakhe yeminyaka 14 years yengqumbo kaEsawu imele uba ipakisheni kula ndawo ayijongileyo kuyo. Woyika mehlu kaEsawu, wathumela zonke izinto ngaphambili, washiyeka yena kweli qala leJoba, washiyeka yena kweli qala lomlanjana, wathumela neenkamela zakhe zonke nemfuyo yakhe, ngowathi kubasebenzi bakhe, zenithi xa ebuza, zenithi xa ebuza nithi umkhondazana wakho uYakobi uyalandela ngasemva, kodwa uthenaphi sipho akunika sona, uthenga uxolo.
Wow. Yes, ma'am.
Ubulela uThixo nangentsunguzi yesithokothoko sobumnyama athe wasidlulisa kuyo. The operative word is that iyadlula.
Ewe, ma.
Wayesa ngokuthumaoaayo
aiyadlula
nale. Oh, Thixo makasisikelele, mawasanele Nkosi yam. Xa singena kobusuku uba namhlanje sithi siyabulela bawo, siyangena kwi-season entsha ye-harvest, siyangena kwi-season entsha apho sizawuphinda sitshale. Bakhona bazawuvuna ngoba batyale eli ngewinta, kodwa bazifukama izinto zabo phansi komhlaba ngokuziza umtshula ngoba kaloku bekufuneka iseqala lembiwo ngokuthi yantshula ke ngokuzithole zabo bazazintsentsela ke ngelizwi likaYehova thina bakalayo thina basaqalayo ke ngokugeresha umhlaba silungiselela ukutyala wanguthixo nganisa imvula yakhe ekuseni this is our morning siyambulela uthixo udlule ukufa udlule ukugula udlule ukubandezeleka nokuqindeleka nokuphela kwamakhaya ngokusiqala phansi kuGenesis siqala phansi
ukukunangona phakathi
ube nothixo phakathi ngoYesu Kristu inkosi yethu amen
Father, egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. We come before you, Father, not because we are holy, but we understand that it is because of your grace alone, Father.
Hallelujah.
Na babantwana bakho thixo namandla. Uyazazi isidingo senhliziyo zabo. Uyakwazi thixo namandla. Ukusokola kwabo, uyakwazi thixo namandla. Bambi thixo wethu bawe bevuka thixo namandla onke. Bengazi inkosi uba mabaphume babheke ngapi moya ngcwele touch them lord right now
yes lord
heal them nikeza thixo namandla ithemba kubo moya ngcwele because ayikho thixo wethu into emnikeza umuntu uba makakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwethemba moya ngcwele iba nguthixo khathalayo nangalokuzuzu iba nguthixo nenceba thixo wethu ayikhwenye ndawo thixo singabalekela kuyo Moya ngcwele sawubhekaphi na thixo wethu singabheki kuwe soncedwa ngubani moya ngcwele
haleluya
xa singancedwa nguwe ngoba siziyambile indawo simbonanga uthixo ofana nawe
haleluya
asimbonanga njengawe ezintweni zonke wena wethembekile wethembekile thixo unguthixo nencebe ngasoziphele
haleluya
awumlahlo ngowakho wena uyamkhathalela ezintweni zonke moya ngcwele sizake thixo wethu nezonhliziyo bopha moyo ngcwele bopha bopha thixo wethu siyazama thixo wethu siyazama kangangoko sinako thixo wethu singabantu thixo wethu siyachafa endleleni sicela ithemba ke thixo lamandla nokholo sikwazi wena ungiba uthixo ngoku nangona phakade
amen
mem siyabulela kakhulu
Amen.
Siyabulela thi. Siyambulela uThixo ngendlela akusebenzise ngayo.
Hallelujah.
Kodwa ke akuvumi uba mandithule ngoba ndiyazi into kokubana uThixo undithathe phi. Ngoku nangona phakathi.
Amen.
Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.